Ukweli wa moyo ni kuambie, unisikie, ya kuingie. Pezi si choyo ni nganganie, yoto ni mwagie, nijisikie. Nimebatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Sinongope, sinongope, sinongope. Usinongope, sinongope, sinongope. Usinongope, sinongope, sinongope. Usinongope, sinongope, sinongope.
Mapenza squeezy ni uchizi, mapenza squeezy vitimbwi, mapenza squeezy na kilimbovu. Bola pezi la chizi, mdolu naposingizi, moyo unatia akili uchovu. Kila nomuliza penzi, atakwambia stress, hataki stress, kila kona cash. Kila kimpa keshi, atakwambia yes, bomba fresh, sinatupoza face. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Sinongope, sinongope, sinongope. Usinongope, sinongope, sinongope. Usinongope, sinongope, sinongope. Usinongope, sinongope, sinongope.
Eh, ona moyo unadunda dunda dunda dunda. Wasi wasi una dunda 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 dunda. Usije niacha nika chunda 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 chunda. Moyo wangu una dunda 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 dunda. Moyo una dunda dunda. Kwa wasi wasi una dunda dunda. Usije niacha nika chunda chunda. Wasi wasi una dunda dunda. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usinongope,